subiza tinkomo mangu orono atutwale abali baba wangu de suwe afirida atuje kunsi tugende mukwesima ekiseera kiweddeyo omulindu atuse katino twenenye tuchuke twambale kuwange nsigadde mbale omulako zatuke olwanno tugende eri mu bwakabaka bwe ekiseera kiweddeyo omulindu atuse katino twenenye tuchuke twambale
Omulokozi atuke, olwanno tugende.